She wanna let her go. Simple X, where you de? They call me daddy. They call me daddy. Mr. Baila Boy.
She's sexy, she's beautiful. Oh my, kweli mimi namupenda. If you call me ni atukujona mapema. Kweli mimi namupenda. She's sexy, she's beautiful. Oh my, kweli mimi namupenda. If you call me ni atukujona mapema. Kweli mimi nakupenda. Ninakupenda. Ninakupenda. Ninakupenda.
Na kupenda hiyo si ya mchezo. Nataka ni kumiliki kiwa sina uwezo. Munga sindine wezo seka mazo mazo. Ati nilibe sweet voice munga pije na Alonzo. Come rain, sunshine, my weather. You and I ne, ni forever together. You make me happy like a mother. Chikondi chatu, wachikweza. Yeah, you are one in a million. So chinja kwa tika million. Uli very beautiful, elo very docebo. Adorable, ebo kapange la vya na sukebo.
She's beautiful. Oh my, kweli mimi namupenda. If you call me ni atukujona mapema. Kweli mimi namupenda. She's sexy, she's beautiful. Oh my, kweli mimi namupenda. If you call me ni atukujona mapema. Kweli mimi nakupenda. Ninakupenda. 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 Mimi nakupenda.
Bebe bebe you can call me your boo. Kukweli mina kupenda. Osa langana kumbuyo langana kusogono. Vamushe vipeze kache kusogono. Simple X ndine mwine wachikondi. Fendera pafupi ni kupeleke kubondi. Kuli iwe sinza diapo dawo towera. Funza olo shona za kuuza. Nisi mfusa mushe iwe unabadwa che. Ukapita mumisevo wala sendwa. Simple X once again DNZ na baida pa beat na bonze mwazima.
She's beautiful. Oh my, kweli mimi namupenda. If you call me ni atukujona mapema. Kweli mimi namupenda. She's sexy, she's beautiful. Oh my, kweli mimi namupenda. If you call me ni atukujona mapema. Kweli mimi nakupenda. Ninakupenda. 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 Mimi nakupenda. Yeah.
You are be mine. My woman and everything is gonna be alright.
Oh yes, it's my love that you need in. If we give it another beginning, somebody needs some loving tonight.
Usalike nife ningo mela mata na my imagination. Ulina brain ina tupi wate combination.
Makazi nichi, mozi mozi kama ndiwe exception.
Oh my god, this girl
she's sexy, she's beautiful. Oh my, kweli mimi namupenda. If we kwa nini atukujona mapema. Kweli mimi namupenda. She's sexy, she's beautiful. Oh my, kweli mimi namupenda. If you call me ni atukujona mapema. Kweli mimi nakupenda. Ninakupenda. 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 Mimi nakupenda. Yeah.
Busy Baila International.